You're with SBS Radio.
Asbuucii la soo dhaafay, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qaaday tallaabo dad badan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan maamulkiisa ku noqotay la yaab. Madaxweyne Trump ayaa amray in gabi ahaanba 2,000 oo askarta Mareykanka oo ku sugnay dalka Suuriya halkaasi laga saaro. Go'aanka madaxweynaha ayaa dhalisay inuu is-casilo ergegii Mareykanka u qaabilsanaa isbahaysiga la dagaalanka kooxda IS, Brett McGurk. Mr. McGurk ayaa raacay xogayihii gaashaandhigga Jim Mattis oo laftiisu isku casilay khilaaf xagga siyaasadda oo ka dhashay go'aanka madaxweynaha. Go'aankan ayaa sidoo kale waxaa dhaliilay saaxiibada iyo xulufada Mareykanka ee gobolka, iyagoo ku doodaya in weli kooxda IS ay khatar tahay ayna dib isu urursan karaan. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dagaalkan waa kan looga soo horjeeda kooxda IS uusan weli dhammaan.
Sur le sujet de nos alliés américains.
About our American allies, I deeply regret the decision.
Saaxiibadeena Mareykanka aad baan uga xumahay go'aanka ay ka qaateen Suuriya. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa xogayahii hore General Mattis iyo kelmadaha uu yiri markuu is-casilay. Qoraal uu barta Twitter-ka ku qoray ayuu Mr. Trump ku sheegay in Patrick Shanahan uu qaban doono xilka xogayaha gaashaandhigga bisha Janaayo kowdeeda. Tan ayaa imanaysa inkastoo General Mattis uu qoraalkiisii is-casilaadda ku sheegay inuu sii hayn doono xilka ilaa dhammaadka Febraayo. General Mattis ayaa loo arkayay inuu ahaa nin deganaansho ka abuuri kara maamulka Trump. Senator Dick Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay inuu ka xun yahay in Mr. Trump uu isku dayay inuu General Mattis dhaqso meesha looga saaro.
We desperately need your mature voice, your patriotism in the room when this president's making life or death decisions.
Waxaan aad ugu baahanahay codkaaga qaangaarka ah, wadaninimada aad ka muujiso shirarka marka madaxweynuhu gaarayo go'aamo muhiim u ah ammaanka qaranka. Laakiin waxaa muuqata inay heer xun gaartay oo ay noqotay inaad xilka iska casisho. Waana uga mahadcelinayaa sannadihii badnaa ee aad ka soo shaqaysay ciidanka badda iyo weliba intaad ahayd wasiirka ama xogayaha gaashaandhigga. Waxaa calool xumo ah inuu is-casilay. Waana ku xisaabtamaynay inuu sii joogo oo uu madaxweynaha ka hor istaago inuu gaaro go'aamo lagu degdego, ayuu ku soo gabagabeeyey Senator Durbin. Pat Toomey oo ah senator jamhuuriya ayaa walaac ka muujiyey ninka lagu bedelayo General Mattis, isagoo NBC-da u sheegay in Mr. Shanahan uusan ahayn nin ku habboon jagada xogayaha gaashaandhigga.
I think I supported 3/4 of all of President Obama's nominees. And certainly the big majority of President Trump's. But on this, I think this is so important.
Waxay ila tahay inaan taageeray 4 meelood 3 dadkii uu soo magacaabay madaxweyne Obama, iyo weliba aqlabiyadda dadkii uu soo magacaabay madaxweyne Trump. Haddase waxay ila tahay in aragtida madaxweynuhu aad ay uga duwan tahay tayda, marka way adkaan doontaa inaan taageero ninkan sababtoo ah waxaan doonaynaa xogaye gaashaandhig oo wax ka wadaaga aragtida guud ee doorka Mareykanka uu adduunka ku leeyahay. Senator Toomey ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay siyaasadda Mr. Trump ee ah aniga keliya ayay iga go'daa.
And I think General Mattis has put his finger on where the president has views that are very, very distinct.
Waxay ila tahay in General Mattis uu taabtay meesha ay aragtida madaxweynuhu aad uga duwan tahay aqlabiyadda jamhuuriyiinta iyo weliba dimuqraadiyiinta, kuwooda la doortay iyo kuwa aan la dooranba. Waxay ila tahay in madaxweynuhu uusan aragtidaas ila wadaagin. Madaxweynaha ayaa go'aankiisa qiil uga dhigay isagoo yiri sababta keliya ee ciidanka Mareykanku Suuriya u joogeen waxay ahayd in kooxda IS laga adkaado. Hawshaasna hadda waa lagu guuleystay, mana jirto sabab ay dalkaasi u sii joogaan. Dalal ay ka mid yihiin Ruushka iyo Turkiga ayaa soo dhaweeyay go'aanka madaxweyne Trump. Laakiin dalal ay Mareykanka xulufan yihiin sida Faransiiska ayaa sheegay in ciidankoodu sii joogi doono Bariga Dhexe. Madaxweynaha Faransiiska ayaa aad u dhaliilsan doorka Mareykanka oo ah dal ay xulufan yihiin.
Et donc un allié se doit d'être fiable.
An ally should be reliable, coordinate with other allies. Matt has understood this. That's what I'm committed to. Being an ally means...
Dalka aad saaxiib tihiin waa inuu noqdo mid la isku halayn karo, waa inuu la shaqeeyo xulafada kale. Mattis wuu fahamsanaa arrintaasi, waana mid annaga naga go'an. Inaad saaxiib tahay macnaheedu waa inaad iska garab dagaalantaan, waana arrinta ugu muhiimsan haddaad tahay hoggaamiye dal ama hoggaamiye ciidan. Taas macnaheedu waa inaad aqbasho in askartaadu ay ka garab dagaalamaan oo naftooda u huraan, mararka qaarna ay naftoodaba ku waayaan iyagoo ka garab dagaalamaya saaxiibadooda kale. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhankiisa sheegay inuusan raacaynin ama ku dayanaynin tallaabada Mareykanka.
The decision to pull out 2,000 US soldiers from Syria will not change our consistent policy.
Go'aanka Mareykanku ka qaatay Suuriya ma beddelayso siyaasadeena. Waan sii wadaynaa inaan ka soo horjeensano isku dayada Iran ee ah inay ku sii xoogaysato Suuriya. Haddii loo baahdana waanu sii kordhinaynaa tallaabooyinka aan qaadayno. Waxaan ka ballan qaadayaa dadka ka walaacsan in iskaashiga iyaga Mareykanku uu sii socon doono oo dhinacyo badan aan iska kaashan doono, sida howlgallada sirdoonka iyo dhinacyo kale oo la xiriira dhanka ammaanka. Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa dhankiisa sheegay in ciidanka xoogga Australia ay sii wadi doonaan doorka ay ka qaataan ama ku leeyihiin Bariga Dhexe.
I've just been, as you know, in Iraq, and I've taken a whole series of briefings while I was there, and I've met with senior...
Hadda ayaan ka soo noqday Iraq, waxyaalo badan ayaan ka soo dhageystay intaan joogay halkaasi. Waxaan la kulmay saaxiibo badan oo dhanka ammaanka ah. Waxaan kaloo la hadlay saraakiil kale markaan soo noqday. Maskaxda ayaan ku haynay inay dhici karto in kooxdaasi ay dib u soo noqoto. Waana sii joogaynaa, waana sii wadaynaa shaqada muhiimka ee aanu ka wadnay Bariga Dhexe oo dhan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.